Numeri 3 verse 1. Lezi zizukulwane zika Aaron nezika Mose ngalolo suku Jehova akhuluma ngalo ku Mose entabeni yase Sinai. Verse 2. Lawa ngamagama amadodana ka Aaron. UNadabi Zibulo, noAbihu, noEliazare, noItamari. Verse 3. Ilawa ngamagama amadodana ka Aaron abaphristi abagcotshiweyo abahlukaniselwe ukukhonza esikhundleni sobupristi. Verse 4.
UNadabi noAbihu bafa phambi kukaJehova benikela ngomlilo ongafanele ebusweni bukaJehova ehlane laseSinayi. Babengenabantwana kwase kukhonza uEliazare noItamari esikhundleni sobupristi ebusweni buka-Aaron uyise.
Verse 5. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 6. Sondeza isizwe sakaLevi usimise phambi kuka-Aaron umpristi ukuba simkhonze. Verse 7. Bayakugcina izimfanelo zakhe nezimfanelo zenhlangano yonke phambi kwetende lokuhlangana ukwenza inkonzo yetabanakele. Verse 8. Bayakugcina yonke impahla yetende yokuhlangana nezimfanelo zabantu abaka-Israyeli ukwenza inkonzo yetabanakele. Verse 9. Uyakunikela amaLevi ku-Aaron nakumadodana akhe ayanikelwa ngempela kuye evela kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. Uyakumisa u-Aaron namadodana akhe bagcine ubupristi babo, umfokazi osondelayo uyakubulawa. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 12. Mina ngikhiphile amaLevi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli esikhundleni samazibulo onke avula isizalo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli, amaLevi ayakuba ngawami. Verse 13.
Ngoba onke amazibulo angawami ngalolo suku engabulala ngalo onke amazibulo ezweni laseGibhithe, ngazingcwelisela amazibulo onke kwa-Israyeli, awabantu nawezilwane ayakuba ngawami, nginguJehova.
Verse 14. UJehova wakhuluma kuMose ehlane laseSinayi wathi, verse 15. Bala abantwana bakaLevi ngezindlu zawo yise nangemindeni yabo, uyakubala bonke besilisa kusukela kwabanenyanga kuya phezulu. Verse 16. UMose wababala njengezwi kaJehova njengalokho wayalwa. Verse 17.
Lawa ngamadodana kaLevi ngamagama awo, oGereshoni noKohati noMerari.
Verse 18. Lawa ngamagama amadodana kaGereshoni ngemindeni yawo, oLibini noShimeyi. Verse 19. Namadodana kaKohati ngemindeni yawo, oAmramu noJisihari noHibroni noUziyeri. Verse 20.
Namadodana kaMerari ngemindeni yawo, oMaheli noMushi, leyo iyimindeni yamaLevi ngezindlu zawo yise.
Verse 21. KwaGereshoni kwavela umndeni wamaLibini nomndeni wamaShimeyi, yileyo eyimindeni yakwaGereshoni. Verse 22. Labo ababalwa kubo njengokomumo wabesilisa bonke kusukela kwabanenyanga kuya phezulu ababalwayo kubo babeyizinkulungwane ezisikhombisa namakhulu ayisihlanu. Verse 23. Imindeni yakaGereshoni iyakumisa emva kwetabanakele ngasentshonalanga. Verse 24. Isikhulu sendlu kayise kwamaGereshoni siyakuba ngu-Eliyasafa indodana kaLayeli. Verse 25. Imfanelo yamadodana kaGereshoni etendeni lokuhlangana iyakuba itabanakele, netende, nesembozo salo, nevelo umnyango wetende lokuhlangana. Verse 26. Nezilenge zegceke, neveli lomnyango wegceke elingasetabanakele, nangase-altare nxazonke, nezintambo zalo, nayo yonke inkonzo yalokho. Verse 27. KwaKohati kwavela umndeni wama-Amramu, nomndeni wamaJisihari, nomndeni wamaHibroni, nomndeni wamaUziyeli, yileyo eyimindeni yamaKohati. Verse 28. Njengomumo wabo bonke abesilisa kusuka abanenyanga kuya phezulu babeyizinkulungwane ezishiyagalombili namakhulu ayisithupha begcina inkonzo yendlu engcwele. Verse 29. imindeni yamadodana kaKohathi iyakumisa eceleni kwetabanakele ngaseningizimu. Verse 30.
Isikhulu sendlu kayiso imindeni yamaKohathi siyakuba ngu-Elisafani indodana kaUziyeli.
Verse 31. Okugcinwa yibo kuyakuba ngumphongolo nitafula nothi lwezibani namachare nezimpahla zendlu engcwele abakhonza ngazo neveli nayo yonke inkonzo yalokho. Verse 32. U-Eliyazare indodana ka-Aaron umpristi uyakuba isikhulu sezikhulu zamalevi abonise abagcina inkonzo yendlu engcwele. Verse 33. KwaMerari kwavela umndeni wamaMaheri nomndeni wamaMushi, yileyo imindeni yamaMerari. Verse 34. Labo ababalwa kubo njengokomumo wabesilisa bonke kusukela kwabanenyanga kuya phezulu babe izinkulungwane eziyisithupha namakhulu amabili. Verse 35. Isikhulu sendlu kayise womindeni yamaMerari sasingusunuyeri indodana ka-Abihayiri bakumisa eceleni kwetabanakele ngasenyakatho. Verse 36. Imfanelo emisela amadodana kaMerari iyakuba ngamapulango etabanakele nemishayo yalo nezinsika zalo nezinyawo zalo nezinto zonke zalo nenkonzo yonke yalokho. Verse 37. Nezinsika zegcenxa zonke nezinyawo zazo nezikhonkwane zazo nezintambo zazo. Verse 38. Labo abamisa phambi kwetabanakele ngasempumalanga ngaphambi kwetende lokuhlangana ngasekuphumeni kwelanga bakuba ngoMose no-Aaron namadodana akhe begcina inkonzo yendlu engcwele begcina imfanelo yabantwana baka-Israyeli umfokazi osondelayo uyakubulawa. Verse 39.
Bonke ababalwa bamalevi ababalwa nguMose nangu-Aaron ngesiyalezo sikaJehova ngemindeni yabo bonke abesilisa kusukela abaneminyaka kuya phezulu babe izinkulungwane ezingamashumi amabili nambili.
Verse 40. UJehova wathi kuMose, bala onke amazibulo esilisa abantwana ba-Israyeli kusukela kwabanenyanga kuya phezulu ubale umumo wamagama abo. Verse 41. Uyawungithabathela amalevi nginguJehova esikhundleni samazibulo onke abantwana ba-Israyeli nezinkomo zamalevi esikhundleni samazibulo onke izinkomo zabantwana baka-Israyeli. Verse 42. UMose wabala njengalokho uJehova emyalile onke amazibulo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 43. Onke amazibulo esilisa njengokomuwa amagama kusukela kwabanenyanga kuya phezulu alabo ababalwayo kubo ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nantathu. Verse 44. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 45, thabatha amalevi esikhundleni samazibulo onke phakathi kwabantwana baka-Israyeli nezinkomo zamalevi esikhundleni sezinkomo zabo, amalevi abe ngawami nginguJehova. Verse 46. Ukuba kuhlangwe labo abangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nantathu bamazibulo abantwana baka-Israyeli abadlula amalevi. Verse 47. Uyakuthabatha amashekeli ayisihlanu ngamunye ngenhloko ngokweshekeli lendlu engcwele uyakuwathabatha ishekeli lingamagera angamashumi amabili. Verse 48. Umnike u-Aaron amadodana akhe imali umumo wabo odlulelayo ohlengwa ngayo. Verse 49. UMose wayesethatha imali yokuhlenga kulabo badlula abahlengiwe ngamalevi. Verse 50.
Kuwo amazibulo abantwana bakwa-Israyeli wayithatha imali amashekeli ayinkulungwane namakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu ngokweshekelu lendlu engcwele.
Verse 51. UMose wamnika u-Aaron namadodana akhe imali yokuhlenga njengezwi kaJehova njengalokho uJehova emyalile uMose.